chana iwo sobola ebyo byokola byakabye ino chana iwo malako bweki ti 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 tiribita nange bwe ne 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 swanke nyo bweki ti 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 tiribita nange bwe ne 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 swanke nyo mukaga santirentero kubala weto kwe kutambulanga ngazi wanga ntini no musala ebyana byalimu ekisinga kyenalondamu koze kaweddemu tukunya mpaka kuweddemu nekisoka kisansa baganga ndabasaiza nti kabeja nekizinanga kyebula muline njagala okukibojja bwekiti titiribita nange bwene ne swanke nyo bweki ti 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 tiribita nange bwe ne swanke nyo bwekikyuka nendaba emabega n'entono z'amaaso gambaliga nenkuba ne bupica nga nkirina nzenna ne neyongera okuwaga nekyuka nentunula nekyetunuza eriwe kyemoola nenkiwa kutakira kyakyamuka nnyo nekintabula bonze bakongera omulala bwe nakuyita nange gonsasula nekisuza ne bakoya abalala nga babise kyokka nze nga nsasula bweki ti 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 tiribita nange bwe ne swanke nyo bweki ti 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 tiribita nange bwe ne swanke nyo mukaga santirentero kubala weto kwe kutambulanga ngazi wanga ntini n'omusala ebyana byalimu ekisinga kyenalondamu konze kaweddemu tukunya mpaka kuweddemu nekisoka kisansa baganga ndabasaiza nti kabeja nekizinanga kyemoola muline njagala okukibojja bwekiti titiribita nange bwe ne swanke nyo bwekiti